I got a fear of losing everything I had. Every day I pray to go ahead. I just have to get out of my ways. Always playing when I lost my ways. You know I got no time to play. I'm about to have faith. I promise the fam, I will die for you. I promise you have care, I'm here for you. I just dream big, I tell no lies. Everything I do for my son. She's in purple, in all of our parts. Forget saying I'm in your tongue is fun. I'll never be sitting below you, go lula. Don't want these niggas to take my gong and who's a lula. Temba ndizo lukumbula Luzo ba imbale bomini Sifuni mali ne moto Kuzo bangati senso mini Tito katetelele wao Tie nyugi ntela kulolu ambo Isizwe sakosi ya chawala Zucha la kutli limpala mpa Telu msize ndi ngangeni ezilingweni Senzeni, hey, bantu mabonke xa upheka phambili, bafune fansi nangaphezulu.
Alikwixesha lokuhla, no more chilling in the street. Alikwixesha lokubhabha, mna ndiqine ngabaphansi. Nina longe ndiyabona ingathandi ndazi. Mna ndiyahamba ndiyemazweni, phethe itasesandleni. Ndoda ayikhali Ndindoda ndinosabi Samugleka mna yasa ukhathali Masikhamisa ngezilwane zabo ebusuku masilele Abanye bethu phela imali bebhizi befuna amaxwela Ndisamela abantwana bam ukuba babe zizinto zango Ngakho ndivuke ekuseni Nanyamelo zami tofa Yaza bafuna ukusibona sibheka phambili Yaze senzene ebantwini Bathini indoda sozenzela ushwele Indoda itya ubila kwebunzila yonke Bathi shoba sozelale umbe Sazonyamezela ufuye ekuseni